jina la Yesu Bwana, ilo jina peke liokoalo na kuponya. Hakuna mwingine kama wewe Baba, hakuna kitakacho kwa kinyume nawe, sipotei kwa ukovu.
Against me, against me.